Nacheza kombolela ukuti ukuti Lakini solewa mimi nawe Fashila ni vae suti Unataka nitoke nawe Upate menu ofuti Utelifanika lale nawe Sijo kawaza kibuti Utafanya mini pagawe Sijo kongwa na mavogi Utanifanya nisilale Unapenzi ya ninogi Nimisuchizo na machale Usijo kongwa na mavogi mama Utanifanya nisilale Unapenzi ya ninogi mama Nimisuchizo na machale Baby follow 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 me Na ufala tena sikoni Unanituka na sikoni Na umia sana moya mi Baby follow 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 me Na ufala tena sikoni Unanituka na sikoni Na umia sana moya mi Ebu nikumbushe kabira gani Vivi ni mchaga umpare Nije nyumbani nitoe marini zae nawe Ongeza wivu moyoni wajue nshapendwa nawe Nje nisi tamani unipe mabamba kanilale Sije kongwa na mavogi utanifanya nisilale Unapenzi ya ninogi nimeshachezwa na machale Usije kongwa na mavogi mama utanifanya nisilale Unapenzi ya ninogi mama nimeshachezwa na machale Baby follow 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 me
Sing.